Anandi konda muntu nendi sana badwe Angaimba ti nyimbo mwanawe utontole Anali pompa nsana imilile Anandi kwa wita, anandi punzita kuyenda Ngobe yanu sindi ngayuale, 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 no no Chido zanu ndi ulule, ni ulule, ni ulule, ulule Ama yanga sindi ngawa nyuse, lili moyo sanga makutike Kachala ganga sindi ngawa tuse, malipiro sindi ngawa malize Ama yanga sindi ngawa sale, ujeba kumkutika nyemelane Chama polo pedi langizane, malipiro sindi ngawa malize Musadabwe kalidwe ndina bela maine Iangola maone kedwe kaone ni maine Musadabwe tanzilo ndili ndindalizo Palo wapo tandizo mzo sezo zikwele Maine, maine Saname timamvana, saname timamvana Maine, maine, zaimba chakulani, zaimba chakula Nzo ya mwila, kutukale fumungo ya mbila Oh, na njindi duale, ipo mwemu wazi wile Oh, oh, maso wawo, kukawa mwona muli njila zawo Muli maso mbenya mwana wawo, kunisiteke nitenge pokawo Oh, Zitunzi zao Adani fungatila manja mwao Zima urula sankati mwao Kulichiko mtintima mwao Musadabwe kalidwe Nina bela maine Iangola maone kedwe Kaone ni maine Musadabwe tanzilo Ndilindi mdalizo Balo wapo tandizo Mzo sezo zikwele Maine, maine, saname timamvana, saname timamvana Maine, maine, zaimba chakulani, zaimba chakulani Maine, maine, saname timamvana, saname timamvana Maine, maine, zaimba chakulani, zaimba chakulani